Come on, put your hands together. Yeah. Ijapo safari we na ugumu, utanishika mkono. Ijapo adui aje kwa vishindo, bado wewe uko nami. Ijapo safari we na uzuni, ijapo adui aje kwa vishindo, bado wewe uko nami.
Umearejesha maono yangu. Let me have the church say. Celebrate, celebrate, celebrate. Ay, 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 ay. Nimeona.